Ekitongole kya Mwanga Magatte ekivunaanyizibwa ku baana ekya UNICEF kyeyamye obutassa mukono okutuusa nga ekyokunziba mu baana naddala mu disitulikiti ezimu ababundabunda kuweddewo. Bino byogeddwa akulira ebyempuliziganya mu UNICEF ayitibwa Yves Willemot, abadde akyaddeko mu disitulikiti y'Ekiryandongo okwetegereza emirimu UNICEF gy'ekola ne bannamukago baayo mu kulwanyisa obulwadde obw'okunziba mu baana, nga bayita mu kusomesa ebyobulamu ku byalo bayite ba VHTs. Willemot yeebazizza nnyo gavumenti ya Uganda olw'omulimu gw'ekozesa okudduukirira abagwira abadduka okuva e South Sudan, e Congo, Eritrea n'amawanga amalala, ng'olwaleero disitulikiti y'Ekiryandongo eweza abapundabunda 16,000 n'ekitundu.
We could refer to all the benefits of good malnutrition, and you know that in analysis we speak about every dollar invested in nutrition for a young child has a return to the society.
Omusigire w'akulira ebyobulamu mu disitulikiti y'Ekiryandongo Dr. Irene Nabitaka ategeezezza nti abaana okukonziba mu disitulikiti eyo kukendedde okuva ku bitundu 10/10 okutuuka ku bitundu 7/10, wabula n'asaba endowooza enkyamu eriwo nti okukonziba mu baana liba ddogo abatuuze bagikomye.
Mu kyalo mu disitulikiti tulina abaana abakonziba, ate abaana abo batera okulwayo okujja mu madwaliro okufuna obujjanjabi. Ekisinga obbaliisaayo nti abazadde baabwe batera okulaba abaana bano nga bazimbye, kuba abasinga bajja bazimbye, omubiri gutera okuzimba, feesi zizimba, amagulu n'emikono gazimba. So abazadde kye batera okulaba ne balowooza nti abaana bano babaloze basooka genda eyo mu basawo abakinnansi oba mu abo abajjanjabisa eddagala egganda ne bat nga okujjanjaba abaana bano. So bwe bajja ewaffe baba baluddeyo ewaka nga batayinza okukola ebyo byonna, so kye kisinga okubisaayo abaana.
Akulira abakozi mu disitulikiti y'Ekiryandongo Anselm Kyaligonza agambye nti okubangula abagwira ku ngeri y'okozesaamu enkola ez'ekizaala ggumba kukyetaagisa nnyo, n'agamba nti abagwira abali Ekiryandongo basusse okuzaalira okumukumu kubanga gavumenti erina nsimbi zimala kubabeezaawo. Mu ngeri y'enjawulo Kyaligonza yeebazizza bannamukago abakwatiddeko gavumenti okutuusa obuweereza nga bayita mu nsimbi okuwaayo ensimbi enkalu n'ebirala ebikozesebwa.
Last year we received 203 million under sanitation. We also received 397 million under nutrition. Under water, we have also received money. We support of UNICEF and we received 166,320,440 shillings. We have also been supported in community under child protection, but we have also support under education. We are supporting adolescents, training them in skills,